kama mama ndio na mama hoteja ndio lakini pia unasikia
kimaisha nitakupa bila kukupima mtoto manzi wewe umeiva wewe jua ni ukweli sio sifa kama urembo ungeua ungeua wengi bila atakujua attitude yako vile noma wewe sim soft na umesoma mpaka mabuda wanatamani vile wanaweza penya ndani ukingara minyufuwe nguo zangu wana karibu kuchungulia ndio zao ukismaila lafu wakulie vako wana shika dabu wana tuongo kichuwa vile manze miufila kupata nena kwa mechileba alafu we mjanja tena kazi metani bamba vile jana kichuwa vile manze miufila kupata nena kwa mechileba alafu we mjanja tena kichuwa tani bamba vile jana sijaigongesha mchezo bado sijaupoteza vile nimekuwa nikikusoma sana fantasize vile naweza kuona smell ya perfume yako ni poa tena dress code yako ni ya power ina show features zote uko nazo no wonder kila mtu anataka pite nazo attitude yako vile noma we seem soft na umesoma mpaka mabuda wanatamani vile wanaweza penda ndani ukingara minyufuwe nguo zangu wana karibu kuchungulia ndio zao ukismaila lafu wakulie vako wana shika dabu wana tuongo kichuwa vile manze miufila kupata nena diwa mechileba alafu we mjanja tena kazi mitani bamba vile jane kichuwa vile manze miufila kupata nena diwa mechileba alafu we mjanja tena kichuwa tani bamba vile jane Najue tani bamba vimeja
umejibeba hata usipunguze nikiweka hata usiulize nikigeuza hata usitete na nikimaliza hata usinilenge wewe ni definition poa mwanamke mjanja size yake na bado na macheke nikakukosa inaweza kuwa blanda sababu na hofia naweza rudia kuhani
attitude yako vile noma we seem soft na umesoma mpaka mabuda wanatamani vile wanaweza penya ndani ukingara minyufuwe nguo zangu wana karibu kuchungulia ndio zao ukismaila lafu wakulie vako wana shika dabu wana tuongo kichuwa vile manze miufila kupata nena diwa mechileba alafu we mjanja tena kazi metani bamba vile jane kichuwa vile manze miufila kupata nena diwa mechileba alafu we mjanja tena kichuwa tani bamba vile jane kichuwa vile manze miufila kupata nena diwa mechileba alafu we mjanja tena kazi metani bamba vile jane kichuwa vile manze miufila kupata nena diwa mechileba alafu we mjanja tena
ngoja wewe wanzo manze wenda
wapi hebu tuambiwe
shombe shombe manze
Mas, Joe, I'm a GPS.